abasala makumi asatu okuli ba inspekta aba masomero mu district ezenjawulo basimbiddwa mu kkooti esookerwako ey'e Mengo okuwera ennemba n'emisango egy'okugezaako okubbira abayizi ebibuuzo. Bana makumi asatu nga kuliko n'omu ng'ali ku ddaala eryakulira ebyokulondoola amasomero mu disitulikiti, omu mutandisi wa ssomero mu disitulikiti y'e Kassanda, bataano bakulu b'amasomero ate ng'abalala 23 basomesa okuva mu disitulikiti okuli Kampala, Wakiso, Mityana, Mukono, Luwero, Kassanda, Masaka ne Mubende. Bano omusango ogubasomeddwa abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu bwe baakolera ebibuuzo bya primary omusanvu, kigambibwa nti baasala ebibookisi ebyalimu ebibuuzo ne bajjamu empapula ne bazikuba ebifaananyi, olwo ne babisaasaanya ku mitimbagano egy'enjawulo mu ngeri emenya amateeka. Ku baana 30 abasimbiddwa mu kkooti, kitegere kisenti 8 ku bo baakuzibwa enkya mu kkooti okwongera okwewozaako, ate era bano olwaleero basindikiddwa ku alimandi Luzira. Kinajjukirwa nti nenga 13 omwezi guno waliwo abantu abalala 9 abaasimbibwa mu kkooti y'e Mengo maaso g'omulamuzi Adamas Byarugaba ne bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kubbira abayizi ebibuuzo bya primary ey'omusanvu ebyakamalirizo. Jennifer Kaole Musamba ayogerera ekitongole ekya UNEB ategeezezza nti omuntu omusango singa omuntu yenna omusango guno gumukka mu vvi, etteeka lya UNEB epya liragira nti alina okuliwa ensimbi obukadde 20 oba okusibwa emyaka wakati w'etaano n'emyaka 10 oba ebibonerezo byombi. Light School Senya.